Iyi ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho nange Venuste nshimiye imana. Ikiganiro cy'uyu munsi ni cy'ababyeyi bashaka abana babo. Umwe muri bo yagiye ku rugamba na n'ubu nyina aracyamutegereje. Murumva kandi umubyeyi wakoze urugendo rurerure agaruka mu Rwanda avuye mu buhungiro muri Congo agataha asize inyuma umwana we wo yari yaramye yamutoraguye na muramukazi we wari umuhetse. Murumva umubyeyi wabyaye igihe cyo gukosha kigeze abura umukwe. Muri iki kiganiro kandi ndakira abana bashaka kaba papa babo babwira ko batabashakira imitungo n'iminani ko babashakira ituze bakeneye ku mutima. Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintegeye, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Wa mbere nakira ni Kamabonwa Teresa arashakisha umwana we w'umuhungu wahoze mu ngabo z'u Rwanda atuye mu karere ka Ruhango umurenge wa Kinihira akagari ka Rukina. Oui, allô? Oui.
Muraho.
Muraho murakomeye.
Muraho gahoro gahoro.
Ni mukecuru Teresa Kamabonwa tuvugana?
Yego ni wewe ukagera.
Ni Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika ubahamagaye.
Imana igihe.
Murakoze cyane namwe Imana ibakomeze. Bambwiye ko mwanshatse igihe kirekire kugira ngo tuganire. Nari nababwiye ngo baguteguze kubera ko bambwiye ko ukuze. Ndavuga nti uwo mukecuru muhamagare mumubwira ntegereze rwose ndamuhamagara simutenguha. Yego uri hano rwose mu kiganiro hano ku ijwi rya Amerika ubu turi kumwe, noneho urambonye. Wari warambuze ariko urambonye. Komera. Ruhuka mubyeyi, ntukagire ikikuza gusinzira. Mujye mumbabarira muba muri benshi mushaka kandi mwese ngomba kubahamagara.
Nuko nuko rwose. Mane n'umugisha gukomeze ingabire yaguhaye.
Murakoze cyane.
Zasanzane urukundo ufite nyagasana zakugorore.
Oh, murakoze mubyeyi. None se wa mubyeyi we mbafashe iki? Ikiganiro gasoro kaburaga murakizi bambwiye ko mugikurikira cyane, nibyo koko? Mpore.
Nuko ndakomeza ndashakisha nanagiye i Kigali gushaka abanyamakuru, nageze kwa Munyandinda ndamubura nageze he. Nta kuntu ntagerageje ariko ndakomeza ndasenga.
Bambwiye ko uri umukecuru w'imyaka 91.
Ndashaje nsazanye ubumuga nsazanye intimba.
Ujya komera. Ubu rero uri hano mu gasaro kaburaga turi kumwe, reka tuganire mubyeyi. Mbwira ndi hano kugira ngo mbafashe.
Umwana ashakisha?
Yego.
Umwana ashakisha namuguze 94. Yari umusirikare amaze mu imyaka igeze ahari nko kuri 4 cyangwa 5.
Yego.
Ubu rero mu ihunga nanjye nahungiye i Kigali, niho nari ndi, intambara yabaye ariho ndi. Mba muri sitade ndahava. Amezi abiri yose ndataha ngeze mu rugo.
Uravuga muri sitade Amahoro?
Ngeze mu rugo rero ndatahuka, abana bandi bari nari nsigaranye wansanga barahari babiri batatu turahunga duhungutse umukuru aragenda asubira Kigali Kigali aragenda ahagwa ubwo uwagenda gutyo sinamushyingura ndi rero bagenda batyo numva ngo bahungiye muri Congo ahitwa Zaire ndakubwirwa n'umuntu ukuntu ngo yamubonye w'amagambo wavugaga arambwira ati ndetse yaranakumvise atuvugira kuri radiyo kuko nari umuyobozi w'abategarugori ati yarakumvise ati twari turi kumwe nuko biheruka ubwo sinasubira kugira umuntu ndumva gakuru sinagira asubira kugira umuntu ugira ikintu ambwira nuko noneho ibasolo ubwo rero ndazeyuka ndaheba ubundi bakambwira bati ntugutegereza bati bazataha n'abandi barimo barataha abandi bati bagiye amahanga barambutse bagiye muri Congo bagiye muri Tanzania bagiye Amerika bagiye hehe bati iby'abasirikare bati ashobora kuba yarakurikiye abandi basirikare cyangwa se yarapfuye ati ni ugutegereza kuko ati abandi bose n'abandi babyeyi bose barategereza
nonese
maze kumva rero sinzi ukuntu rero maze kumva ikiganiro cyanyu n'umutima wongeye kubyuka
yego
ndavuga neza uwo mugira neza Imana izaniye ababyeyi ko nta muntu umbwira amakuru akaba nta muntu ugira ikintu yagira ati namubonye akayambuka niba yarapfuye gupfa nuko n'abandi barapfuye nabona apfuhije ni benshi
yego
ariko niba nibona naranamenye yuko yapfuye bikarangira azigurutse mukuru we nkamenya ibyo ari byo nkamenya ahantu ukuntu uwo mugira neza ufite ubushakashatsi Imana yamwihereye ndayashakashaka yabura n'umuntu namubwira atariho cyangwa se yarapfuye nuko mba murayo ndazerera bamwe baraseka bati bangahura n'abantu bati nzabikugiramo ngakubitana n'undi ati mbiri imyondoro ategereza ngaheba nuko nontero igihe kirageze mubyara namuko agashyira akabyara yakubyara ikiganza cyawe ugishyire mu maboko y'Imana nk'uko yaguhaye izo ngabire
niyo nizera niyo niyambaza niyo idufasha ariko n'abantu benshi bumva ijwi ry'Amerika baradufasha nk'ubu ubutumwa bwawe inkuru yawe y'umwana wawe n'iy'abana bawe muri rusange wabuze benshi muri biriya bihe byari bikomeye none nagira ngo nkubaze uyu mwana wavuze cyane uyu mwana wifuza uyu mwana utaza aho ari uzi aho uri wowe ntabwo uhazi warahakeka niba kuko yarakumvise igihe wamushakishaga ariko si uyu mwana ko wambwiye ko yari umusirikare akajyana n'abandi yitwa nde
umwana yitwa Agamenshi Karisiti ndaherukanira kubonanira yahise muri 89 ariko avuye nko mu bitaro muri Sashika baramurashe ku jisho afite ije so byara bibaye nk'intuza nk'umugezi bamurase n'indi sasa kwita ko naryo barihanduramo baraza aratubwira ubwo na se yari ahari yari akiriho nawe yagiye mu ntambara gutyo sinamuhambye
komera
nuko ubwo araza aratubwira ati ngiye gusezera kuva mu basirikare ati barambwira ngo nzabe mu kigo ati ngo nintekere abasirikare singishaka ati ngiye kwaka ntekereza mu gisirikare mvuyemo akiva aho ngaho rero nibwo byahise biyogayoga nibwo ntambara itangiye gutyo bizuhuzungu turanye ntitwasubiye kuvugana nta matelefoni yari ariho ntaki ahunga gutyo ise nawe turahungana tu aho mbere Kigali usanga mu cyaro biracika turahunga tugeze mu nzira ati singiye kujya nirirwa mbunga mbunga na karago nta muntu nize nta kindi gukangana ati ngiye kureba imuhira uko ameze ati nze mbatware ati dutahe nta singiye gukomeza kukwiruka igihugu
yego
ageze mu nzira bamutsindayo
komera
wose nashinguye nuko ntaha gutyo rero ntaha mu kigali ntahana n'uwo mukuru we ageze aha ati ndagiye Kigali gushaka akazi aho nakoraga agezeyo nawe bamutsindayo
komera
sigara mu gihirahira rero nta kandi gakuruke kandi ndetse uwo muntu numvaga batahuka b'impunzi bavuga bati twari turi kumwe bati ati yarakumvise uvugira kuri radiyo ati twari turi kumwe muri Congo n'ayo makuru nziza bonze igihugu aherereyemo nta yindi
nkuru. Mbere y'uko ajya mu kindi gihugu avuye muri Congo, uwo muntu watahutse akubwira ko yamubonye kandi ko yakumvise umushakisha uvugira kuri radiyo, yakubwiraga ko yamurabutswe he?
Oya, radiyo navugiragaho n'ibiganiro natangaga kuri Radiyo Rwanda nk'umuyobozi. Namaga ndi mu nama Kabusunzu. Ntanga ibitekerezo, ubwo niho yanyumviye. Icyenda na gatanu na gatandatu. Ubwo intambara ihosheje nasubiye ku mirimo ndongera ndakomeza ndayobora.
Yego.
Nari mpagarariye abategarugori ku rwego rwa komini.
Mbese uri muri abo bantu bubatsi ba mbere babubatse u Rwanda rushya, abo wari ubarimo?
Yego, nari mbarimo rwose. Nahoraga ngenda, nahoraga mu ngendo ni mu manama twubaka igihugu nkusanya amashyirahamwe y'abategarugori ngirane.
Yego.
Nibyo nabagamo, ntabwo yicaraga nko mu
rugo. None se mubyeyi mukecuru ukunzwe w'u Rwanda Teresa Kamabonwa, uyu mwana wawe Karisite aba menshi muri kano kanya ashobora kuba kumva yongiye kukumva kuva 1996 kumva uri kuri iyo radiyo y'u Rwanda ushishikariza abandi bategarugori kwitabira amajyambere no kwiteza imbere, uyu noneho warakumva ku ijwi rya Amerika, niba kiriho umubwire urwo Rwanda urimo, umubwire ijambo ry'umubyeyi, iryo ushaka ryose uri mubwire ngo uhaye umunota isanzure, mubwire icyo ushaka.
Umwana haba menshi Karisiti haramutse anyumva, namubwira yuko umutima wanjye utari mu gitere kubera we. Aramutse anyumva yakora ibishoboka byose, nibura tukanamvuga nakambwira ko ariho, kambwira amagenzi ye, akambwira igihugu aherereyemo. Ndamukumbuye, ndamushaka cyane. Murumuna we na mushiki we niwe dusigaranye, baramukumbuye, baramushaka kuba bamubona, bo bagira n'icyizere, bo bakandema n'agatima, bakambwira ngo ariho. Kandi nuko nkabinkorera, aramutse anyumva rwose akantumuriza, akambwira ati ndaho kandi tuzabonana mu gihugu cyacu mu Rwanda. Ni amahoro. Abataha barataha, abasirikare bataha barataha, barasubizwa mu buzima busanzwe. Igihugu cyacu ni amahoro. Aramutse anyumva rwose, akamvugisha, akambwira ati komera, tuzabonana, ngiye kuza cyangwa ndaza. Imana yamuhe umugisha aho ari, nanjye kandi naruhuka. Imana ikampa amahoro.
Ndagushimiye ko nyakiranye urugwiro igihe naguhamagaraga. Abumvise kino kiganiro ndibaza yuko wabahaye isomo ry'ubuzima ry'urukundo. Ndagushimiye cyane kandi nkwifurije gukomera.
Uko ni uko, nanjye ndagushimiye. Imana mani kurindi kurindi ruzima guhimbaraga guhingamire yaguhaye kongerere izindi imigisha y'ubundagazeho ndagushimiye cyane mba ntacyo nabona nakubwira
urwo rukundo rurahagije urakoze cyane unsabire kandi nanjye ndagusabira
nuko nuko kandi bafashe
Agasaro Kaburaga
undi waje mu kiganiro ashaka umuntu wo mu muryango we wari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda ni Natasha Uwineza ari mu karere ka Kirehe umurenge wa Kirehe akagari ka Gahama umudugudu wa Kiyovu
nje kurangisha umuntu wacu yahoze mu ngabo zatsinzwe yitwa Barungura Togene akaranditse 2008 urukorwa twarubona 2009 mu kwezi kwa gatatu hari handitse muri urwo rwandiko ko aba bantu bita Kibobo urenze Gisangani ndamumuca ko umuryango w'igihari kurewe bagihari kaba twifuza nimba kiriho yazatwayazongera akatwandikira kongera kumubona n'amaso yacu tukongera kumubona nk'umuryango ababyeyi bamubyara baracyahari bose baracyari bazima nabo bavukari bazima n'undi muryango wundi wose wa baracyari bazima tukaba twifuza ko nimba agihume kuwuka bazima yazatubwira kugira guhura nawe tukazabishimira Imana
none se Natasha uyu Barungura Théogène mupfaniki
sogokuru ubyara papa avukana na sogokuru wanjye ubwo ni data wacu
urwo rupapuro yohereje ninde waruzanye rwaje mu iposita yaruhaye umuntu araruzana rwabagezeho rute
bazanywe na kuru waruje rurageza ahantu ku kiriziya ha Caritas babari urwo aribo barumu
ubuse iyi myaka yose ishize kuki yabandikiye ntimumusubize byatewe n'iki
ndewe sinabimenye nabo nga cyariwe mukuru we yaje kubivuga mu gihe yaravuze ngo yashatse kwandika ngashaka bazaruha ngo ntiyamenye hazaruha ngarangije arabyihorera aribwo yavuze numba ndavuga hari umuntu ukora ibiganiro arangisha abantu baburanye nababo ngiye muzampa address y'ibyari byanditse kuri urwo rupapuro ewe nzamushakishe kuko ajya huza abantu n'abandi baburanye bakongera bakabonana nibwo rero yabimpaye kwera nkunda kugukurikirana ngira gute ndakwandikira
yego none se urwo rupapuro wararubonye uko warubonye handitseho neza neza yuko ubu ngubu umuntu agiye kumushaka yamushakira he yanditse ko wabuze yari hitwa Kibobo Kibobo ni hehe yuhe mugi muri Kongo ku buryo umuntu yamubona atigoye
ni muri Kongo ngahantu bita Kibobo urenze Gisangani papuro sinarubonye ahubwo ni mukuru we nabibajije neza gutyo kwatakira ufite urwo rupapuro ahubwo yibuka ibyari byanditseho
Théogène yaba akikwibuka
nge nari umwana muto cyane nari mfite imyaka ahari 2 niyo nari mfite
muri 94 hari akazina k'akabyiniriro baguhaga hari akazina kawe azi akuzi kuri hezina
anzi ku kazina bita Kaneza
ubuse niba akumva uretse kumubwira yuko bene wabo bose ari bazima ko bari mu Rwanda birumvikana wowe wari mutoya ntabwo mwibuka neza ariko urimo utwaje ijambo umuryango wose muha makuru yo mu Rwanda abantu bari hanze babakeneye amakuru yo mu Rwanda y'imiryango yabo mu Rwanda kugira ngo babahumurize muha makuru wumva ushaka kumuha hano mu kiganiro gasero kaburaga yamufasha no kongera kwandika cyangwa se aziyizira ubwo
ndamubwira ko mu Rwanda turi amahoro mu Rwanda dufite umutekano mu Rwanda nta kibazo kirimo abana nk'uko mbere byahoze ubwira ko tugisangira sangira gukabizi uko yabisize uko abantu basabanaga ubu ngubona ariko ariko bagisabana mubwira ko papa we agihari bavandimwe bagihari natwe abana yasize tukiri bato ko rwose yakongera kandika ngira tukamwishimira tukongera tukamubona yewe se n'igihugu kikongera kikagira gute n'igihugu kikamubona nk'umunyarwanda wakivukiyemo wakirerewemo
hasigaye rero nagira ngo ngushimire kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga ubwo no gukomeza gutegereza wizeye indizera ko umuvandimwe wawe yumvise ubutumwa bwawe
urakoze cyane na Imana iguhe umugisha kandi neza umutima wawe ukiri mu isi uzayibukirwe no mu bwami bw'ijuru uzayibukirwe ku byo byose teganya kugukorera izabiguhe uzabirebesha amaso n'umuryango wawe kubw'ineza ukora
urakoze cyane nawe uruwineza ngaho ndagusabira
agasaro kaburaga
nkuko nabibabwiye mu iriburiro ry'ikiganiro turafasha abana bashaka ababyeyi babo Emmanuel Nzayituriki yakuze abona arererwa kwa sekuru ndetse yarahawe n'izina rya sekuru ariko igihe cyarageze yemeza gushaka papa we atuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rilima akagari ka Kimaranzara umudugudu wa Mizero
navutse nsanga kwa sekuru manyine yarakiriho ngo ariho nkurira mu gukura kwanje aba bajo papa bakambwira ko bamuheruka abaturira inzoga batongeye kumubona kubera ko mama na papa bari batandukanye muri hagati ya 1989 umwaka ujya gutangira kuko navutse kuri 1993 ubwo rero bamubwa ubuzima najya mbabaza nyine uwo mubyeyi bakambwira ko ko baheruka muheruka baturira izo nzoga ntabwo bongeye kumubona ariko nyine mama nzakongera kuganira nawe ambwira ko bapfuye ko ngo yarambwiye ngo bajyane muri Tanzania ntiyabyemera ubwo mukumbwira gutyo aza kwita Imana nta kindi kinarambwira
none se mama wawe yaba yarakubwiye niba papa wawe yari umunyarwanda cyangwa se yari umunyatanzania
imbwira ko bakuraga muri uwo muhanda wavaga Kigali ya Tanzania kuko babagari Nyagasambu niho ngo bari bacumbitse yabanaga wari wamusega n'uwamushingiye ari mukuru we abaza gufa muri icyo gihe cy'intambara
na sokuru wakiriye inzoga zimumenyesha yuko bazaza kumusaba umugeni ntabwo yigeze akubwira niba wari kuba umukwe we yari umunyamahanga cyangwa se niba yari umunyarwanda
cyo ntabwo bigize bakinsobanurira pe kuko nawe yaje kwitaba Imana nta kintu asa naho arambwira umuntu wagombaga kubimbwira yari uwo mukuru we nawe yitabye Imana mu ntambara ngo tubura amakuru gusa umukobwa w'uwo mukecuru ariwe mama wacu niwe twaje kujya tugana akambwira ati icyo bari bapfuye nyine ni uko ngo yamubwiye ngo bajyane muri Tanzania kuko bari baturanye ku mama wanjye akabyanga
kugira ngo bajyane muri Tanzania habaye iki bagiye gutembera bagiye kubayo nibyo bakubwiye birumvikana ku rutaravuka
ubwo bambwiye ko ari muri 90 kuko nkurikije ko bakuba batandukanye njyanjye ikiri ntoya bambwiye ko ayatangiye ngo kubimwigaragambya nyine mu Rwanda batangiye kujya bafata abantu ngo nk'ibyica abona atazabishobora abari bafata uwo mwanzuro
akaba yarahisemo kujya muri Tanzania kugira ngo akingire umutekano we.
Yego.
Hanyuma mama wawe we yanga kumukurikira kuva icyo gihe ntibongeye
kubonana.
None se mu byo mama wawe yakubwiye yaba yarakuhaye izina ry'uwo mukunzi we ari papa wawe.
Izina ararimbwiye.
Yitwa nde?
Yubwo yitwaga ngo Seke yanga Edward. Kubera ko nkiri na mutoya bambazaga papa nkandikisha sokuru baje kubimbwira nyuma bambwira ko ariko yitwaga njye mu bwana bwanjye bambaza papa nandikisha sokuru aho menye bwe nyine ntangiye kufata ubwenge babwana isubunza yanandikisha sokuru abyara mama ahinduka nambyara bambwira ati papa witwaga Sekeri yanga Edward ubwo niko nandikisha mu irangamimerere ibyo bambwiye bifata gucyo nabyo nagiye gumya basaba ubusobanuro nyine kabiri bambwa uko umukecuru we guderukana nyine atareta Imana namazaga ahubwo abona arandusha agahinda nyine tsinda dutandukana nyine nta kindi kinambwiye
wabonaga afite amakuru menshi yo kuguha kubera ko birumvikana ko ntayo yari afite ariko wabonaga bimubabaje
byaramubabaje kubitewe n'ubwo buzima nakuriyemo ngenda mba mu miryango yiwe nyine kubera ko yageze maje guhunguka ahita afata umwanzuro ajya gushaka umugabo mbese akabona ubuzima mbayemo nawe buramubabaje namubaze nyine akabisaho kugera ku gahinda gusa hari ikindi kintu naje gutekereza navuga nenda mwamfasha kugenderaho uwo mushiki wanjye wo kwa mama wacu we yari mukuru nubwo mubaza akakumbwira nabaye nenda ngize nk'umuntu umumfasha akamunganiriza ari cyo yamutangariza ari mu mutarawe sinzi niba nazabahuza cyangwa se nk'abantu nibe nzamumbariza byimbitse abayatambwira ati n'ubundi wasara ntacyo nagufasha cyane wiyakire ubaye muri ubwo buzima iyo ari mukuru ufite nk'imyaka yambara aba afite nk'imyaka nka 15 cyangwa hafi 17 urumva we yari akuze uyu mubaje yatambwira ati ntacyo byamfasha
nukuvuga ko we afite amakuru
we n'ibyo nkora abacinege ambwira ngo ntacyo byakumara ngo yakire ngo nawe ni kumwe naje kugira n'Imana ndabyara umwana akajya ambaza ati se papa wawe meze bite ariyo no kubyara nawe ni umukecuru yaritabye Imana ngo bambaza se sogokuru meze bite cyangwa kaka nkabura ibyo mbabwira pe numva nanjye ndi muri ibyo ntiyo
nzayitura iki niba papa wawe akumva muri kano kanya ni umuntu utumwe nka buri wese ufate umubwire icyo ushaka kumubwira
nta butunzi bundi mushaka we cyangwa iki nuko umutima wanjye umunyishyuza niyo namubona gusa cyangwa se nabona aho dukomoka kumwe dusangiye amaraso atarushaho kunyubaka cyangwa bikubaka n'abavandimwe bane
ndahamya yuko aho yaba ari hose yaba ari muri Tanzania cyangwa se mu Rwanda hariho hose niba akiriho akaba akumva ndahamya yuko ntazabura n'umuntu n'umwe uzamenya yuko uwo muntu afite umwana mu Rwanda umushaka yabo mu muryango we bakaba rero banyura hano ku kiganiro agasaro kaburaga ariko ningira ndi makuru yandi nzamenya mbere yuko ikiganiro kirangira cyangwa se nkazabikumenyesha ikindi gihe nzakubwira menye amakuru yerekeranye n'umubyeyi wawe ngaho rero ngongere ngushimire kuba waje muri kino kiganiro warategereje bihagije ariko uko gutegereza niko tuba dukeneye kugira ngo twubakane twese ngaho rero ukomeze utegereze wizeye
murakoze cyane ubwo wenda ashobora no kuba ati atazi izina ryanjye kubera ko ntabwo ari wanjye isanzwe ati umufasha yitwaga Mukamwezi Esperance
ntabwo hazabura umuntu n'umwe uzamenya Mukamwezi Esperance ni mama wawe ibyo bizafasha nabumva ijwi ry'Amerika kudufasha kugera kuri papa wawe ngaho rero ukomere ugire umunsi mwiza
agasaro kaburaga
undi twakira ushaka papa we ni Ebenezer Nkurunziza hatuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kimihurura akagari ka Kimihurura
ikinzanye mu kiganiro no kubasaba ubufasha nagiye ngitega amatwi kenshi numva mufasha abantu nifuza ko nanjye nabagezaho ikibazo cyanjye mukamfasha
none ikibazo cyawe giteye gite
ikibazo cyanjye navutse muri 1994 mvuka ku muryango w'umugore n'umugabo hanyuma nza kwisanga nderwa na mama papa rero yapfuye nkiri umwana muto cyane kuva ubwo rero kugeza na n'uyu munsi sindamenya umuryango wo kwa papa niyo mpamvu nari negereye ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo mumfashe ndebe ko nabona umuryango by'umwihariko wo kwa papa
none se hari umuntu wo mu muryango wawe
wigeze akubwira aho ushobora kubukomoka ntabwo nabo ntibahaze.
Mama yaranjanye kwa nyogokuru umubyara aho ni muri Ruhango ufite Tambwe, niho nakuriye, niho namenye ubwenge, ariho ndi ariwo muryango kwa mama mbona. Rero papa yapfuye baravuye kwa mama, ariko bari batarajya kwa papa mu buryo bwo kwereka umuryango kwa papa nk'umugore we cyangwa se n'umwana wenda yabashije kuba yarabyaye. Yapfuye bafite iyo gahunda yo kuba bajyayo, ariko baravuye kwa mama.
None se izina rya papa wawe urarije?
Ego, amazina yose ndayazi.
Yitwa nde?
Yitwaga Nkurunziza Elia.
Yakomokaga he?
Yakomokaga mu karere ka Nyaruguru.
Nta muvandimwe n'umwe wigeze ubwirwa ko ariho?
Urumva nta n'ayandi makuru nigeze menya. Ayo ngayo niyo nabashije kumenya, ko yavukaga mu karere ka Nyaruguru n'amazina ye gusa. Nta kindi kintu nigeze mbasha kumenya ko hagati kuri papa cyane cyane. Yaba yaba umuryango we hagati y'ababyeyi be cyangwa se n'abandi bavukanaga, ntabwo nigeze mbasha kuyamenya.
None se ubu ngubu umusore imyaka 29 wagumbye no kuba uri umugabo warubatse,
yego,
ubu nibwo utangiye gushaka amakuru ya papa wawe cyangwa watangiye kera nuko igihe kigeze kugira ngo noneho unifashishe ikiganiro Agasaro ka Buraga, ari nibwo ugitangira cyangwa se watangiye kera?
Natangiye mu mwaka washize. Mbere hari nkiri umwana muto cyane w'imyaka 8, nibwo naje guhura n'umuntu washakaga ko yaje mu rugo nyine kwa mukecuru ubyara mama, akabwira nyogokuru yuko ashobora kuba yanjyana i Kigali, hari ahantu azi umukecuru ushaka umwuzukuru we. Nyuma nyogokuru rero nibwo yaje kumbuza, arambwira ati abantu bajyana abandi Kigali bakabagirira nabi, ntuzigere ujyayo, ntuzigere umwegera. Nyuma maze gukura rero nibwo naje kumushakisha nsanga yagiye Uganda, amakontakte ye ndayabura nyine mbura ukuntu muvugisha. Navuga ko ubu ngubu aribwo naba negereye ikiganiro cy'Agasaro ka Buraga, nkavuga nti reka nshakishe ndebe yuko wenda haba hari umuryango waba warasigaye bakamenya yuko hari amaraso yabo agihari, nanjye bakamenya ko mpari.
Hari abana bashaka ababyeyi babo ku mpamvu zitandukanye, urabizi, bamwe bavuga ati ndashaka papa wanjye nzahwari ariko naramubuze ndagira ngo bigaragare mubone, yenda azanshyire mu bandi bana nanjye nzabona 8 ziko mu Rwanda 8 ishyirwa imbere cyane rimwe na rimwe. Wowe nabivugaga mu kanya maze kujya imyaka 29 papa wawe kumushaka, harimo izihe nyungu?
Murakoze gushaka papa. Navuga ko inyungu naba nkurikiye mu kubona umuryango nuko wamba hafi nanjye nkawuba hafi, byanga bikunda ndawukeneye nawe urankeneye, kuko ntekereza ko bambonye bakifuza kubona umuntu nkanjye cyangwa se nanjye nkifuza kubona umuntu abantu nkabo. Imyaka 29 ubaho wenyine nta muntu ugira wo kubwira ikibazo, ariko inyungu kuko ari njye ubashaka cyane, nakifuza yuko bamba hafi nanjye nkababa hafi. Ntekereza yuko byabashimisha kubona bambonye niba bazi yuko hari umwana babuze cyangwa se wenda batanabyibuka, wenda sinzi, ariko nakifuza kubabona nk'uko nabo babyifuza kumbona.
Reka ngusezereho rero Nkurunziza Ebenezer, ngushimire ko waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Ndizera yuko nugira amahirwe ushobora kuzabona umuryango wawe, abantu bumva ijwi rya Amerika bari Nyaruguru bose bakazamenya papa wawe, bazadufasha nabo kugira ngo tumugereho vuba. Ngaho rero ugira amahoro y'Imana.
Yego, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha namwe.
Shaka Agasaro kawe muzakabona,
maze rero
shaka Agasaro kawe muzakabona,
wiki kintegeye
shaka Agasaro kawe muzakabona,
shaka
Agasaro kawe
muzakabona.
hashize imyaka 26 umubyeyi w'umunyarwanda kazi yahungiye muri Kongo inkambi z'impunzi zisenywe agaruka mu Rwanda ariko asiga umwana we bwite asiga n'uwo yari yaratoraguye wari warabunanye na nyina ahasiga n'umwana w'umukobwa w'imyaka 15 wari muri amukazi we umubyeyi yitwa Mukandahiro Maimuna ari mu murenge wa Kinyinya umudugudu wa Dusenyi akagari ka Kagugu
n'umwana nabuze imyaka 5 n'abana batatu mbega ariko umutoya babiri witwa Siyabazi bagira nubona inatoraguye bita Yozefu bakaba baraburanye n'umukobwa bita Ngende Nyana
none babura baburiye he
baburiye aho bita Gisesha muri Zaire
niwe wari ubafite byagenze gute
njye wari ubafite nayo ndi kumwe nabo mbega habaye imidugararo turaburana abo mukobwa bahetse
Yozefu wamutoye hehe
nawe namutoraguye aho ngaho aho bita Rubutu niho nayo namutoraguye yaburanye na mama we
mama we yakomokaga hehe
nawe yakomokaga muri Kagugu muri Kinyinya twaturukaga mu gace kamwe aho ngaho muri Kinyinya
hanyuma se Ngende Nyana we yari uwande
Ngende Nyana ni mushiki w'umugabo wanjye
niwe wari ubahetse
yarahetse yarabafite nyine ukamwe agahetse n'undi nawe yamukurura mu maboko habaho nimwe imirwano myinshi rero tuburanira gutya mu mirwano turinda tuva mu ishyamba tutabonanye na n'ubu se ndababona narashakishije hose ariko nayo birengero byabo
hari abandi bana mwagarukanye
ndabafite uwitwa Uwanyirigira Safina n'uwitwa Umutoni wa Sesifa n'uwitwa Uwimana Saidati
none se uyu Asia igihe mwatandukanaga yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka 5
naho Clementine Nyirasenge wari umuhetse we yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka 18
aka gahungu wambwiraga wari watoraguye kumuturanye uko kari gafite imyaka ingahe
nako kari muri 5 n'igice mama we yitwaga Berensira usibye ko papa we ntazi izina rye ariko mama we yitwaga Berensira twayisuzeranye
Berensira se we yaba akiriho
arahari bari mu bice bya Kicukiro n'umugabo naje kumenya ko ari
mujya muhura mukaganira mu kayaga mukabwirana amakuru kugira ngo mumve nimba hari uwagira amakuru yababwira nimba bari abana hari uwabakigera
turahura tukavugana kuko twarabonanye mubwira uko umwana nari mufite ariko aza kumbwira ko nawe yaburanye nawe mu bice byaho bita muri Shanje niho yamuburiye atoragurwa n'abandi ubwo tuza gukubitanira aho ngaho nyine kaba abagatoraguye bakajugunye ku muhanda rero mpita nkafata gutyo habaye umuduruvayo nanone muburana n'uwanjye
ntabwo byoroshye kubura umwana w'inshuti wari waramiye n'uwa ukamubura ndetse akajyana na Nyirasenge na n'ubu kaba utazi aho baherereye nta n'amakuru wigeze umenya yaba yarakubwiye ko bakomeje bagana mu burengerazuba ku byo bashobora kuba baragiye mu kindi gihugu nko muri Congo Brazzaville nta gakuru wongeye kumenya
keke umuntu umwe wigeze kumpa amakuru ambwira ngo yumvishe itangazo ry'uwo mukobwa bita Clementina ari gushakisha Mukandahiro na Kimenye ngo ko wari muri Angola sanga nanjye ntari ntameze neza nari ndwaye icyo gihe mfite indamburo ukuntu mbikurikirana nubwo nyine ndabyihorera n'ubu nibona nibutse kubikurikirana
ubwo hari mu wuhe mwaka bakubwiraga ko yanyuze kuri radio agushakisha
hashize nk'imyaka igera mu icumi
wamenye radio yakoresheje kugira ngo atange iryo tangazo
ntango radiyo yayikurikiranye kuko nawe bwuye n'undi mwana nawe nawe narahunganye nawe muduhuriye mu nzira gutyo ababyeyi be baraburanye kuko yarandi turajyana tugirana muri Zaire no guhunguka tuhagarukana niwe waje kubimbwira ko hari umuntu ngo amubwiye yumvishije itangazo rya Clementine rero ntango nabashije kubikurikirana naho byaciriye.
Uko biri kose niba koko uwo muntu yari yamwumvise yakumva ko Clementine ngende y'inyana yatanze itangazo avuga ko ari murangora murangora hari abanyarwanda bazatwumva ijwi rya Amerika rigera kure niba twumva na bazatwumva ubu wasanga nima twumva muri iki kiganiro niba rero koko Clementine ari kuri niba baranahavuye mu kindi gihugu kaba wumva ikiganiro muri kano kanya ndi kumwe na Mukandahiro Maimuna kaba mwari kumwe hashize imyaka myinshi mutandukaniye muri Congo igihe kirageze kugira ngo umubonane. None Maimuna mubwira makuru yaho mu Rwanda, mubwire icyo ushaka kumubwira niba koko yaragushakishije nawe mubwire ikikuri ku mutima nawe wasanga wagimana kubakunza.
Ikintu nabwira Clementine namubwira ko nagezerwa mu Rwanda amahoro n'abana nari mfite turi kumwe, hari na murumuna we bita Murekatete Marita nawe ubu turi kumwe abyaye kane, ariko musaza we twaje kugira ikibazo yarapfuye
mukomere.
Nyuma yabwo nabwo nabyaye abana b'abahungu babiri nabo bariho n'abasore bararangije sagondere. Nkamushishikariza ko niba yaba ari kumwe n'abo bana yabasha kubimenyesha ko bari kumwe akanabashakisha ukuntu yataha kuko inaha nta kibazo n'amahoro.
Maimuna Mukandahiro, urakoze cyane kuba udusangije amakuru y'abana bawe ushakisha, ariko mbonereho ngushimire ubutwari wagize bwo kutoragura ku gahungu Yosefu. Ukabuguta uyu mwana ndamuzi, ni umwana wa Beransira twari duturanye, ukamuhungana nibwo bwose taza aho ari ugize Imana wasanga ari kumwe n'uwawe wababonana
mumenyeshereza ko uwishonza Nzayisenga ariwe nawe twari twaratoraguye twagiranye mu Rwanda nawe ari amahoro ubu yashatse yaranabyaye. Clementine amenye Nzayisenga kuko babanye cyane yamenya ko turiho.
Ngaho rero mu gihe tugitegereje uko twamenya amakuru yabo, nongere ngushimire ubwizige no kwarategereje igihe kirekire kugira ngo tuguhamagare. Ngakomera kimwe n'abandi mwakuranye urugendo rurerure mugaruka mu Rwanda, mwese ndabakomeje. Ngaho rero ukomere.
Urakoze.
Agasaro Kaburaga.
Turi mu Rwanda mu mwaka 2004. Umugabo w'umuzungu ukomoka muri Afurika y'Epfo wakoraga mu Rwanda yahavuye igitaraganya, agenda asize ibitenga bituzuye, agenda umukobwa yari yararambagije yiteguraga gukwa atwite inda y'amezi atatu. Umwana wavutse yari yarifuje ko yahabwa izina rye akitwa Campbell, wiyitwa Martin Campbell. Uwo mwana ariko kuva yavuka ntarabona se. Ku bufatanye dufitanye n'ishyirahamwe ry'abametisi Métisse du Monde rikorera mu Bubiligi, turakira ushakira uwo mwana papa we ni nyirakuru wamureze Zainabu Nyirabaganwa, atuye mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma, akagari ka Ngoma.
Ikibazo mfite ni uko umwana yabuze umubyeyi we. Umwana arandushya cyane, ambaza se, ndetse yifuza kubona se, kandi kumubona kwanjye mbona ko ari ibintu bikomereye. Yigeze kumubona kumwe ninjira mu matelefoni aramubona, arangije aramwandikira, ndamubwira ngo amwandikira, namwandikira ntabwo yigeze amusubiza. Umva ndetse ni nk'uko umwihakana.
Uwo se w'umwana ari he?
Ari muri Afurika y'Epfo, ari ahantu higanjemo abazungu gusa, nta bandi bantu bahari.
Yageze mu Rwanda ate se? Yahavuye ate?
Uko yahageze ntabwo nabikubwiye, ntabwo mbizi, gusa icyo nzi cyo nyine ntabwo yewe no kumubona nanjye ntabwo nigeze mubona. Muzi ku mafoto, muzi mbwira ko agiye kuza gusaba, nyuma numva ko agiye kugenda ambwira ati ariwe yarancinitse none ndamufashe sinzi uko biri bugende ndambwira ati nimba afite umutima ukaba wumva kubwira yuko akwizeza yuko azagaruka ese kugomeka ku muntu mureka agende azagaruka azagutwara azafasha umwana nuko yagiye
none se urambwira uti yagiye agombaga kuza gusaba byari bigeze kure mbese mwari mumaze kugira umukwe hanyuma inzira zibyara mahari agenda bukwe butabaye na nubu
kibazo rero nuko atasubije amaso inyuma ngo niwe mwana byibuza mumenye
yagiye azi neza yuko uwo bakundanaga umukobwa wawe yari atwite icyamukuye mu Rwanda cyamujyanye huti huti urakizi
umukobwa uko yambwiye yuko ngo yari ahari adafite ibyangombwa
ariko agakora mu Rwanda
yego
none se urambwira ko ari wowe urebe uwo mwana akaba kubaza kenshi amakuru ya se umukobwa wawe we iyo umubajije akubwira ko agerageza kumuvugisha hari icyo uzi
umwaka ushize yigeze kumutora kumushakisha ku matelefoni
yego
ngo aramuvugisha bakajya bavugana yigize rubanda hanyuma aza kumubwira aza kumwibwira amwibwiye undi aramuhakana aramuhakana aramubwira ngo ntabwo ari we wibeshye ati ntabwo nibeshye uri we amuhana ikimenyetso aramubwira ati ufite tatuwaje inyuma mu bitugu ahajya mu rushyi rw'ukuboko undi kuvuga nk'ubwo ngo yahise avaho ahita amuburoka
muri make ntabwo ashaka kumenya amakuru y'umwana we nta nubwo ashaka kumenya amakuru y'uwo bamubyaranye none se mubyeyi uri mukuru iyo wamurebaga uyu wagombaga kuba umukwe wawe
mu by'ukuri byewe nta kubeshye ntabwo nigeze mbonana nawe
yego
yabitubwiye gutyo turanitegura tuzi neza yuko agomba kuza agasaba agapfa bakagenda bakabana
yego
yewe ndanamubaza nti none se uzi ko so yari akiriho ubwo ngubwo mubwira mperuka no gupfaka
komera
nikuzi yuko so atakwemerera yuko ugomba kurongorwa n'umuntu w'umukristu ntiwambwira yarakwemereye kuba umusiramasi yarabyemeye unumvise cyangwa inzoga yemeye kuzireka ati yaramaze no kuzigabanya nk'uko ati ubungubu yaragabanije ku buryo amacupa yanywaga asigaye ku icupa rimwe ndumva rero mu nyuma iza guhinduka numva yuko nyina agiye kumusiga ati ngewe yamuhaye uruhushya rwo kugira ngo wongere kwa nyirakuru kwa mama wacu wari uri aha ngaha
yego
ati ampaye uruhushya ati kundi bamaze kumwirukana ati araye mu ihoteli ubu cyo agenda ati banterefona nijoro mu by'ukuri saa munani z'ijoro ati barambaza ngo ndi umuntu wari umushoferi ngo wabo atarambaza ngo ndi hehe ati ndabyimubwira ahantu ndi kiramubwira ngo uzi yuko uri agacucu uzi ko Marita agiye kugucika ariko twamaze kumenya ko ufite indayi ahita ajya kuri hoteli aho yari aje abyutse ashaka kugenda niho umukobwa yamufatiraga ahangaha ati ubwo tushobora kugira ngo ugende uzi neza amasezerano twari dufitanye ukagenda utasezeye ukagenda nta na kimwe umbwiye urumva undi ati njyewe ni ibintu byari bintunguye kandi na byabaye tungura kuri njyewe ntabwo nari mfite umugambi wo kugira ngo ngusige nabuze uburyo mbikubwira nari mfite kugenda nkagenda nkitunganya nkazaguhamagara ukaza ukansanga ubwo yarimbwiraga mu masaha moya umwana arantelefona arabimbwira mbwira rero kamubwiye ndeka kwiyomeka ku muntu ngwino ntabwo uzaba uri uwa mbere nabo umuntu azagira gutya kwibuke aje agutware atware n'umwana
yego
mwandikira amadresse y'iwabo ati hari igihe nshobora kugenda ngenda nkaba nagwa no mu nzira ariko umwana ntazarokokere iwabo ati kindi nubyari umukobwa uzamuhaye amazina nubyari umuhungu uzamuhaye amazina ibyo bya kambere turetse rya manusuru nitwe twari mu isi ariko rya kambere n'iryiwe biva kuri sekuru wose wa marite nawe yitwaga kambere na marite nawe akitwa kambere
muri make ikigaragara nuko yari yemeye umwana yari azi neza yuko inshuti ye umukobwa wawe Karemera Isha atwite ariko nyine biza kuba ngombwa ko amuta akagenda kubera ko bari bamwirukanye mu gihugu kuba yari yohereje amazina biragaragaza ko yari afite akantu ku mutima ko yifuzaga ko umwana we igihe nikigera bishobotse bazabonana nawe ni kubibona
kuko byahindutse niko ntazi umwana we ikintu kimbaraza ni kimwe
yego
mukobwa wanjye umwana yageze igihe ajya amubaza agapfukamana yuko no kumumenya sako amenasa nyina cyane kubera akababaro urabona kuba muri Afurika ukabyara kuba aho ngaho ari urwo ruhu wa mugani kandi nta n'ukuntu ameze ugasanga abantu baramutuka muzungu nyange muzungu ku ruhu iki umwana bikamuzonga umuzonga akagenda akazonga nyuma nyuma rero kubera kugira no kubana n'ibigare bibi byarangiye nawe abaye mubi
komera komera kubyara niko bigenda komeza umujishi mubyeyi ndakumva Masuru kambere mu komeza umurere Aisha nawe buriya tugize Imana Martina akagaruka mu buzima bwe niyatagaruka kamu ufasha kureba uko uwo muhungu yatekana amenye inkomoko ye yose yuzuye akamenya se
mana ndasubwira ngo naho yabona se ngo akifira ngo ari kumwe nta kibazo bazagenda kuri kabagasha
ntagapfa azamubona kandi azabaho ariko se kuba Martin Kambere yaravuye mu buzima bw'umukobwa wawe Aisha igitaraganya kagenda ntasubiza amaso inyuma nuko kumushaka yamubona yamubwira ati ni wowe undi akamutera umugongo biri mu bintu ubona bisa naho hari byo byamuhungabanije
kuva abona kubyara mu kinyarwanda bavuga ikinyendaro gitutsinde atari ikinyendaro cy'umuzungu abanyarwanda bari kugira byinshi umwana yamusigiye ufite umwaka n'inusu
wambwiye yuko uyu Martin Kambere yakoreraga isosiyete yitwa Fair Construction yakoraga imirimo y'ubwubatsi kuri imirimo y'ubwubatsi mwigeze mubaza niba babafasha kumugeraho mwigeze mubaza niba hari ubwiteganyirize se yari yaragenewe ku buryo bwafasha uwo mwana yasize abyaye kurerwa
ubwo nigeze mbibaza
kutabaza ni ukutamenye ko wabaza wabuze uburyo se bwo kugera i Kigali ngo ubaze cyangwa se ni uko gusa utabitekereje
urabona wari kubibaza wari bigimbo kibeho ni wenyine kumva ko nawe yamaze kuwuhinduka undi muntu
ubu se mbere y'uko turangiza kino kiganiro tugirana hano mu gasaro kaburaga ngushimire kuba warabaye umubyeyi nyamubyeyi ukarerera n'umwana wawe na n'ubu ukabukimurerera Mashuru Kambere akaba amaze kuba umusore wambwiraga ko mu kwezi gutaha azaba afite imyaka 18 kumubona kura ni bigeragezo yahuye nabyo mbwira nk'umubyeyi ku kubona kurera umwana utazi se ukamurera ari no mu metisi ufite imana tumaze iminsi tugira igice duharira abo bana baba metisi kugira ngo tubafashe kubona base kugira ngo nabo baba bakure neza nk'abandi kumurira ahunga kuri iryo barabara rya gatatu ahunga ingoma nabo wanyuze mu bigeragezo byinshi nk'umubyeyi kurera umwana utazi se umushaka wabinyuze mute magingwa ya ubishobora ute niki kibigushoboza
imana yoni imana uri kwikuza cyane n'umukuru nuko umwana yifashije ikamfasha mukamfasha nuko yabona umubyeyi byibuze nkazabona yuko nawe nazasaza ariko nawe yaba afite umunezero byibuze ko afite umubyeyi
wa mubyeyi weza inabu nyirabaganwa nkwijeje ko nzafatanya nishyira hamwe ry'abametisi dukwanira mu birige ariko nahandi bari hose ndo muri Afrika epfo niba bahari nzabitabaza kandi rero niba Martin Campbell harabashobye kumugeraho nanye nzamugeraho nzamuganiriza kigabo nkuko njya mbi ganiriza n'abandi bagabo tukumvikana bari baratinye ku kubona abana babo bakemera kubavugisha nzagerageza ibyo nshoboye icyo nzageraho nzakubwira bitwara igihe ariko ndabikwijeje umwana umunkomereza ariko nawe ndagukomeza cyane ngushima ubutwari ukomere turi kumwe nzagufasha ibishoboka iki ni kiganiro Agasaro Kaburaga nitugira imana uyu papa wa Mansour Campbell tuzamubona uwo mwana tumuhe ibyishimo nawe kandi tukugarurire umunezero ndagushimiye cyane
Imana bahumukishe Imana bahumukishe kagabanyije Imana bahumukishe ntabwo cyane ko kandi dufashe
Agasaro Kaburaga
ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje mbibutse nimero muzajya mukoresha muhereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2071 3 6 1 nongere nyisubiremo 001 2071 3 6 1 naho ubutaha Marko na Venuste, nshimiye imana.
Akasaro Kaburaga karabonetse.
Voice of America.
Akasaro Kaburaga karabonetse. Akasaro Kaburaga karabonetse.
Voice of America.
Kaburaga karabonetse
Voice of America
Akasaro